Vovo Mandibulele nje kwamkele sithandwa sami siyakwamkela ku Awedwa Drive. Hello.
Molo mamke.
Unjani Vovo?
Ngiyaphila mama khona uthi kusengcinene wena unjani?
Ngiyaphila enkosi kakhulu ngovumba kunye nathi today kanti ke manditsho ndithi Happy Women's Day enkosi kakhulu. Vovo mandingaphosa isimaseko abanye abantu bakwazi bazu Vovo besiva nje mhlambi babone lo clip okanye baveke i clip abanye mhlambi basanda uva le clip record i clip yakho apho esidlalileyo kodwa uzofumana sibaba mazi uVovo ngubani uVovo
uVovo mama ngoviyo khazi ngoqo owazalwa umbethelelo lokhanyo ngoqo abangasekhoyo emhlabeni but uvyokazi original yakhe yasebhutwa but ukhulele e-Cape Town but abanye ke bamazi ngovovo ngokuqhaqhuqhwane kapa edorophini sihambele.
I'm sure bayakuva ke noba vovo bakhoyo bathi tshufityo bandibulele uvovo ke you are an adult but you have a stature so ne voice yomuntu ongumntwana ingaba ikhona icondition onayo mhlambi ebangela into kubana kube njena
taluphendu ubuzo wakho mama
you are an adult ungumuntu omdala ne kodwa uzofumana into kubana isithomo sakho nohlobo nelizwi lakho uhlobo thetha ngalo ne ingathi yomntwana so ingaba ikhona icondition onayo okanye ingaba ikhona into ebizwa bayiyo.
Okay ke mama mandinathi izani uzokwazi understand.
Okay
ngokuyanda ngisemncini ne sisafunda kwa A kwakusethwa ngu A ngokabantu bathi ngu grade 1 so ngabona manje uVovo apha kwa grade 3 hayi le ntombi ayikhulu isithomo sakhe ke sasesifitshane noko wayenxiba la uniform yakwaeli uzotsho kwa-standard 1 so sathi sabukele iplane yalenda mosi not iplane helicopter so saba ndawiswa ngulaa moya wapha so ke umama wandisa e-Free Hospital kwafumanisa ndinikhe i-growth hormones zam khange zikhule zastopha when I was 8 years old.
Okay.
So bathetha nabogqirha uba mntanam awuzokhula and then kwazindi-understand ke ngokubanti uzokhula njani bathi kaloku uthixo ukudala olu hlobo so ke wonevoyice ke ngoku yaveske ke mamke yayoyomntana ke ngoku kodwa ke intombi tendundlu mani
intombi tendlundlu growing up ukhule ungumntana onjani mhlawumbi ungathi wathi wawuqaphela then abanye mhlawumbi benza bakwamkela okanye bakwamkela ifemeli yakwazi ukwamkela so ekukhuleni kwakho uve ubunzima bokuba uzibona wena uba awukhuli mhlawumbi wena wayiqonda into yokubana uxelelwe mos kodwa aba bantu bakungqongileyo bona
ekukhuleni kwamamkey ezibe sendisitsho uba ndaziqaphela kwa-1 abanye abantwana bade bayazitshintshatshintsha mna oko ndanxiba la uniform and then ngandibizwe lokushini ndibizwe ndisisidalwa ndingayi understand uba yintoni isidalwa ndikhala abanye ba-disable still andi-understand so ndimane ndikhala ndikhala wathi umama manda namkalo sizidalwa ngezidalwa ngezidalwa so mna ndandingayi-understand le nto ithi isidalwa uba yintoni elaa gamba ndizathi kungeyinto endzathi sithuka kakhulu bathi ke funa komtitshane uzomkele wena uqala before womkelwe ihlabathi ifuneka iqale kulaa uzomkela uzixelela uba ngumntana kuba ungawutitshana ukhuli ntontontonto nabantu abazukuhlonipha isihlobo funeka uqale wena uzihloniphe
wow.
And then abantu bazikuhlonipha nabo
wow Wow, ndiyakubona and nabantu bayakubona pha kwi socials uqhafqhafu uconfident izinto zenzayo man uya uniki themba and iyavakala ndokubana ikhona into owayithethayo nawe futhi kuyabonakala ndokubana ubunomzali owakwazi into kuba akunike la lamandla ukwazi bama ukwazi ukuma sikubona ke ngoku kwizinto ezahlukeneyo now boom! I'm sure. Jonga mosi mnandi kendu kubone ben kendu kubone na kawukula. Tandu kubone, you know, mtambu kunye ukona na kuinto ze gospel shows. Tukubone pankumba, oh, tandu shobo lulo, shobo ovele, ube confident galo. Ukafkaf lonke la klesh. Kotwa, ngogu, dizi transit, nangu, fofo. Hewena! Jonga, ufofo, ngogu, sisi. Ukule doktor reality show. Wa uke wayicinga vovo into aba wena uvovo uzaba se TV ni
mama sakhe dikhethini yami ngibe ndadibana noSiyabonga Kevin Sikhani
aha
Siyabonga ningamazi ba yi-cousin brother yabo kuqala but ba beze launch nangkomba lo asithanda ukantana lo uthi nje mhlophe egazini
jambo
kazi wakhe kuqhama ke sabele Otherwise, na then go on to all Tanya, you're into the camera. Let's let him stand in the balance and the horizon. Never handle all you want to be lost. He doesn't social media. To be honest, when I can't,
Yonke into inexesha layo. Ndiyakuvuyela ndifuna uyazi uba ndingomnye wabantu abathi xa bekujonga ndithi yazi uThixo ufihliwe. So umuntu ecinga into yokubana izinto zakhe soze zisebenze okanye abantu sebekubekela nento yoba wena oba kubomi bawuphele lapha kodwa jonga uphi namhlanje. Xa ndifuna ukuthi ke ndiyabulela ndisenze okokugqibela sitsho okokugqibela ndifuna nje ukuva kuwe for people at home abaphila ne-different conditions abanye baneemeko ke ezithile mhlawumbi esingazibalayo abazibona bona engekho normal ingaba wena namhlanje ungathini kubo mhlawumbi unye ufuna uphelisa ubomi bakhe ufuna buphele kule ndawo ingaba ungathini kuye namhlanje
Ndingathi mama makazomkele azinike i-spirit azinike i-strength ngoba ukho semhlabeni for anyone in here for yourself usesidalwe sitsha sikaThixo because ekuqaleni wayekhona wayengumlondolozi engumgcini kaSirayeli akalali akozili so ngoba ungabambe abantu bangakuhleka noba ungamfutshane abantu bazakuhleka How and the people of Kelly, if you said the Niaku of Kelly, now is Kelly, also the rule of Mamukay, and he was because the people Manga, Lalo Matti, Sabin,
wow,
about a shark and welcome on a cow land,
wow. Enkosi, uyabona ngifuna ukusa kwenye indawo vova masibamba apha. Manibulele sithandwa sami inkosi kakhulu mandisho ndithu Yehova akwandisele imida.
Wey. Vova unayo iVova Foundation and umuntu kangaya pha ku Facebook and there was the account yeVova Foundation. Akusekelwa account yam.
Okay.
Vova Foundation because nam ikhalela unceda abanye abantu bangakwazi ukunceda like ihobo phandle abakabacinga abantu uba ndisenzela abaphandle ishow ndithengela abantu abangamazi wetelv thatha abantu abafitshane nam ke ndibatitshe uba ayovanyasi le nto banayo badalwe ngothixo babazomcelo uhlobo amntu alilo.
Wow.
Umntu ngakhuza mamukei naba yandikhuza abantu because kuyaqala undibona sendiyawela phaa endleleni athundu mtaka abantu lo babalo mntana lowo ndisuke mna ke ndijonge ndisenilo mntana noba hlawumbile ebhankini ufonele umamakho noba yi-messup ufonele umamakho but laa nto omnye umntu akayithethi mamukei uba ezenesikeo uyithetha uba concern ngayazi uvovo ngubani kanye kanti uvovo uvovo nevoice but nevoice ithetha into ezinkulu.
Awu nkosi yam ndiyabulela enkosi kakhulu uvovo ndiyabulela ngexesha lakho mandivileke babantu mabakufumane phi ndicinga babavile nabo enkosi kakhulu ngexesha lakho once again.